Jesus, I trust you.
Yesu ndiyakwethemba. Wena zukiswa ngokukhulu. Zintanda. Ingaba kulungile na oku sele siculile, ingaba siyamthemba ngenhliziyo zethu zonke, ngaba siyalukholwa na ilizwi lakhe yonke into ayithethileyo. Uthethe izinto ezomhlawumbi zithe zaba nobukhali, ezithe ezinye mhlawumbi zathandabuzeka, kodwa ndicinga uba ebeneenjongo ezilungileyo, kwayekhange enze amazwi alambathayo, kodwa ilizwi lakhe lingu ewe, lingu amen. Kwaye singalithembi ilizwi lakhe. Kwaye xa ethe kuMateyu isahluko sesixhenxe suka kumqolo wamashumi amabini ananye, ayinguwe wonke umntu othi kum, Nkosi, Nkosi, abakungena ebukumkanini bamazulu. Ngoku singakholwa oku ngeentliziyo zethu zonke, ngokuba wayesazi kwangaphambili malunga nomntu ngamnye zintanda. Kwaye abantu bangazifihla bazenze ngcwele besithi Nkosi, Nkosi, kodwa uThixo uyazazi intliziyo. UThixo wazi umntu ngamnye, ngokunjalo nathi, wena nam, sonke uyasazi. Kwaye ngako oku siyavuya. Uthe apha, kodwa ngulo ukwenzayo ukuthanda kukaba wam osemazulwini. Nantsi into, hayi ukuyazi, hayi ukuthetha ngayo, kodwa ukwenza intando kaba osemazulwini. Nantsi into ekhathalayo bathandekayo. Ngokunjalo ngokukhethekileyo kwiimini zethu, banintsi abantu abathetha ngoThixo, banintsi abathetha ngoYesu, banintsi abaprofethayo okunokuya. Kuyaxhomekeka ukuba ingaba sibambe ilizwi likaThixo ngokupheleleyo njengeankile na, ukuba siyakwenza na oko iNkosi esiyalile kona okanye senze izinto zethu. Banintsi abakuza ngalo mini bathi kum, hayi kuba ndifuna ukuthetha into apha bazali nootate, kodwa iNkosi ethethayo apha ethi baninzi abakuthi bakuthi kum ngalo mini, Nkosi, Nkosi, zange sithi nasiprofethe egameni lakho, sathi egameni lakho sakhupha idimoni, sathi egameni lakho senza imisebenzi yamandla emininzi. Ndandule ndibaxelele ndithi andizanga ndinazi kutheni kungekho njalo ukuba bathe benza izinto ezininzi kangaka. Mkani kum, nina nenza okuchasene nomthetho. Abazange bawaphulaphula amazwi eNkosi. Ngoko ke bangabenzi bokuchasene nomthetho bathandekayo. Kodwa uThixo bajongile abo banika umdla elizwini lakhe, kwaye bave benze ngokwale nto ayithethileyo. Uyabona ibaleke anjani imeko kaThixo, kwaye abaleke anjani amazwi eNkosi. Uyaqhubeka, wonke umntu osukuba ngoko eweva lamazwi am awenze, qaphela awenze. Ngoko nabana owavayo osukuba ngoko eweva lamazwi am awenze, ndomfanekisa nendoda eyingqondi yona yayakhelayo elulwalweni indlu yayo. Ngaba leyayo nto emangalisayo, lamazwi eNkosi yethu kumele sinike umdla, siwamamele, siwafake enhliziyweni. Ayonto esicingba singayenza, kodwa ngamazwi eNkosi ngawo ekumele aqatshelwe, ekumele kusetyenzwe ngendlela atsho ngawo. Bazali nodade, ayikho enye indlela. Ilizwi likaThixo aliphelelwa, kwaye alisoze liyeke ukufana. UYesu Kristu unguye izolo nanamhla kude kuse nakuwa maphakade. Naku ke kwaye ilizwi lakhe lisasebenza nanamhla, kwaye siyavuya. Uyabona iNkosi ithe apha, nabani ongakhange ayakhe indlu yakhe phezu kolwalwa? Ewe, kungcono mhlawumbi singafunda imiqolo ethile ngokukhawuleza, ngokuba namhla siye saba namacebo amaninzi kodwa ngokukhawuleza nje kwaye imvula yehla yaza imilambo yavuthuza imimoya yagaleleka kuloo ndlu ayawa kuba ibisekelwe elulwalweni phezu kwelulwalwa elinguYesu Kristu. Ngabayonto emangalisayo le pha lapho kumele sisekelwe khona phezu kwakhe, phezu kwelizwi lakhe, kwaye wonke umntu owavayo amazwi am, yayibona, awe angawenzi wofanekiswa nendoda esisiyatha. Iva ukuva nje amazwi kaThixo ungawenzi, kodwa kubalulekile ukuba siwave emva kokusenze ngokwalo mazwi. Lona ngumyalelo wenkosi yethu ubhekiselwe kwabangabakhe kakhulu kule mihla yethu. Wonke umntu owevayo lamazwi am angawenzi wofanekiswa nendoda esisiyathi yona yakhe layo enhlabathini indlu yayo. Yehla imvula, yeza imilambo, yavuthuza imimoya, yabetha kuloo ndlu yawa, saba sikhulu ke isiwo sayo. Oh, iyakuba mbibe njani bazanodade? Kodwa kwelinye icala koku, abo bathe bakhela indlu yabo phezu kweliwa elinguYesu Kristu, phayi uqwithela nomoya ungavuthuza nemvula ize kungeza ukunyikima komhlaba, ayikho into eyakwenzeka kuloo ndlu. Iyakuma phezu komhlaba uqinileyo phezu kwelizwi likaThixo. Ukuba sime kuwo zintanda, akukho nto yakwenzeka kuthi bathandekayo. Ngako oku siyavuya, siyavuya ukuba asidingi ukuba silandele izintsomi zabuqhinga zabantu, kodwa silandele ilizwi lenkosi yethu, kwaye siyazi ukuba ilizwi lakhe lingumoya, lingubomi, libubomi. Akho mntu ekumele uba acinge uba uzokuza ngezizathu zakhe aze nezimvo zakhe. KuThixo lizwi lakhe kuphela elithethayo, kwaye lilo kuphela, kwaye oku kusasebenza kubo bakholwa ngeentliziyo zabo zonke. Ngaba siyamkholwa ngeentliziyo zethu zonke? Lena yinto emangalisayo. Ngoku bazanodade, ngokunjalo kule yure yangenzeni usimnika udumo nozuko, masimeni sizukise sonke. Bawethu osemazulwini, siyakubulela ngokuvela kwinzulu zenhliziyo zethu ngayo le yure yobabalo, ngalo eli xesha, ngalo eli thuba, ngalo ilizwi lakho elixabisekileyo elingcwele. Kwaye siyacela nakule ntseni Nkosi kuba intando yakho nelizwi lakho lithethwe libhekiselwe kuthi, kwaye singabi ngabavi nje kuphela kodwa sibe ngabenzi belizwi lakho. Ndincede, sincede oNkosi, sisuka kwindawo ezikude nezikufutshane, kwaye ndiyakholwa ukuba sonke sizile sinentliziyo enxanelweyo, kwaye wena uyokuyikholisa, uyakubanika Nkosi oko intliziyo inqwenelayo. Ndiyakudumisa kwaye ndizukisa igama lakho elimangalisayo. Sisikelele Nkosi, usikele bonke abantu bakho, sikele yonke into Nkosi, into esifuna ukuyenza kule yure yangentseni nemini yonke. Iba nenceba kuthi, nceda umkhonzi wakho umzane wethu ukuba azise oko ufuna wena ukuthetha, nika umoya wakho namandla akho kuloo nto. Siyakucela ko sonke, amen, lika Yesu elingcwele. Haleluya. Malibongo lizukiswe igama lakho. Haleluya. Amen.
Also this morning we welcome,
ngokunjalo kulentseni sinamkela nonke ngokufudumeleyo kakhulu. Kakhulu abo bathe mhlawumbi bathe ba ngabantu abasivakasheleyo baze babongezwa ngokutsha. Yaye inkosi nganisikelela isikele sonke ngokutyebileyo. Ndiyaxolisa ngokunyanisekileyo ukuba khange sikwazi ukunika ithuba kubo bonke abazayo. Ukuze bathi nabo ngokunjalo bazise ilizwi lokubulisa nobungqini obufutshane. Khona umhlobo wethu omdala nomzalwana uMoruha wase-Italy. Siyazana usukela kwiminyaka emininzi. Ngokunjalo kwixesha likamzana uPilati. Kodwa kuyo yonke indawo kungakhona ukungaboni ngeliso linye. Kwaye utshaba luthe latyala iyantlukwano phakathi kwabazalwane. Kodwa ixesha lifikile ukuba wonke umntu angahamba indlela yakhe kunye noThixo, kwaye angavi amazwi amaninzi. Ndifuna ukuba umzana wethu akwazi oku. Siyamthanda kwaye simxabisile ngeentliziyo zethu zonke. Umzana uMoruha ungabi buhlungu, yomelela nje uqiniseke uyikhonze inkosi. Oko ngokunjalo kubhekisele kubo bonke abanye abazalwane abalungiselayo ngelizwi, abathi ngokuqinisekileyo bakwazi ukuxela izinto ezithile. Xa umzana wethu wasePoland ogqibothetha njengoku, ewe, waba namava ngako oko. Wayechukumiseke enjani entliziyweni yakhe ukuba omnye angakubona ngaphandle, ungakuqaphela. Kwaye ndiye ndacinga ngako. Kukangaphi thina ngendlela efanayo kwiminyaka edlulileyo siye sachukunyiswa ngalo ilizwi lenkosi. Ngako oko yinto uThixo leyo yenzileyo. Oh, yanga konke oku kungahlaziywa kuthi kwaye sikunikwe ngokutsha. Ayomeko yokuzenzela nje ukuba phakathi kwezigidigidi zabantu isandla esigcweleyo sithe sabizwa saphuma kwaye sifundiswe nguThixo. Olu lubabalo olungena kucaciseka esingena ukuze siluqonde. Yeka nje kukodwa uba sikwazi ukucacisa. Yangu Thixo angasenza ukuba singavuya ngakumbi ukuba siqhagamshelane ngokunzulu kunye naye ngokunjalo omnye komnye. Kum izolo lelaphela kum apha ekuseni nje malunga nentsimbi yesithathu. Abanye mhlawumbi bathe bakuva ukuba besikwindlu ethile sinexesha elimangalisayo lomthandazo. Kwaye ke kwabonakala ingathi umnyango angahlala evuliwe ubusuku bonke. Kwaye abazali nodade babangena bephuma. Oku kuthetha okukhulu kum ngaphezu kokulala. Ukulala ungakwazi uphinda ukufumane. Kodwa ukuba umntu ulala ade agqithise ixesha eluThixo asinika lona, eli xesha unokwazi uphinda ulifumane nakanye. Yanga ingangumnqweno wentliziyo yethu ukuba sizonge ezi nkonzo zimbini kwaye ngenyaniso sijonge enkosini ukuze akwazi ukusikelela ngokobutyebi. Zintanda, kule mini siyakhumbula ngezigidigidi uvuko oluzukileyo lwenkosi yethu. kuyandongamela ngalo lonke ixesha. Xa ndikuhambo lobulungiseleli kakhulu ngokukhethekileyo ukuthetha kwabaninzi kubezinye iinkolo, kwabeHindu, kwamaMuslim, kwabeSikhs nabanye ke, kwaye xa ndithi ndikwazi ke ukuzisa oku kufanisa kumangalisayo kuba bonke oofawunda beenkolo ezizikhoyo bafa kwaye bangcwatywa. Akukhona mnye kubo owathi owaxela ibuyaphi, akukhona mnye owanika isithembiso. Bonke babene nokuzicingela nje kwaye ngencinga bangcwatywa sekunjalo. Nawo bonke abalandeli babo bayakungcwatywa benale ngcinginye. Kodwa thina njengonyana neentombi zikaThixo asinangcinga nje kuphela, kodwa uMhlengi unike izithembiso kwaye uzalisekisa zonke. Uthe phakwingcwaba likaLazaro ndim uvuko kunye nobomi, lo okholwayo kum uya kuphila nditsho naxa esifa. Kwayinjalo loo nto le kulo lonke iphakade. Xa umzana uBranham wathathwa wasiwa ngaphaya komdiyadiya wexesha, wabona izigidigidi zabantu zembethe ezimhlophe bebatsha, imbumba yabeyisi ababeselizukweni zintanda, izulu liyinyaniso. Kwaye inkosi yethu ithe ndiya kunilungiselela indawo, ndiya kubuya ndize kwakhona ndinamkelele kum ngokwam, ukuze apho ndikhona mna nibe khona nani. Ngalantseni izukileyo ixilongo likaThixo liyakuvakala, kwaye izwi lesiphatha zithunywa liyakuvakala, kwaye abo bafele kuKristu bayakuvuka kuqala. Emva koko thina siphilileyo sisadla ubomi siya kuguqulwa, kwaye sonke siya kuxwilwa siyokudibana nenkosi yethu emoyeni, kwaye siya kuba naye ngawo onke amaxesha. Emva komhlangano emoyeni iya ngoko kwisidlo sangokuhlwa somtshato wemvana uya kuzibhinqisa aze asikhonze, emva ukuba ethe wazosula zonke iinyembezi emehlweni ethu. Kwanje ukuba umzana uBranham ndicinga ukuba kungokunjalo kukwintshumayelo le yefilimu, inkosi yethu yathi ngoko kuthi musani ukuba salila sele noyisile, yonke into idlulile. Iya ukuba sisihlwele seyisileyo, isihlwele sabeyisi, ibandla elihlanguliweyo. Umtshakazi wemvana umi kulwandle lwegilasi, uhlanjiwe egazini lemvana, kwaye phaya sinokumnika udumo, uzuko ngeentliziyo zethu zonke ngendlela engcono kakhulu kunale sikwazi ukuyenza apha emhlabeni. Apha amazwi ethu ayasilela ngamanye amaxesha ngokunjalo namazwi, kodwa phaya asinakuze sidinwe. Akho lizwi eliya kutsha akukho kuphazama ukuvakala, akukho kuphazama ukuqondana ngokunjalo. Yonke into izaba ngolungelelwano, ibe icacile iyinyaniso kulo lonke iphakathi. Sinenyweba enkulu yokuba sibe sakwazi ukumema abanye. Oh, akwaba uThixo angandinika nje anike nathi phambi kokubuya kwenkosi kanye kwakhona ithuba lokunika ubizo lokugqibela eluntwini ukuze abaninzi bakwazi ukuba baphume baze benze umvuzo wenkosi yethu ube mkhulu. Inhlawulelo yayiluhlazo, into ebuhlungu inkosi yethu, okanye ngaye kubhaliwe apha kuMathewu isahluko samashumi mabini nesithandathu ukusuka kumqolo wamashumi amathathu nesixhenxe. Wayithabatha wathatha uPetrosi nonyana babini bakaZebhedi wathi kuba umphefumlo wami ubuhlungu, hlalani apha nijonge kunye nam. Waya mkanyana wawa ngobuso bakhe wathandaza wathi,
if it be possible, let this cup pass from me. Nevertheless,
ubawo ukuba bekunokwenzeka mayidlule le ndebe kum, noko makungabi njengokuthanda kwam, makube njengokuthanda kwakho. Emhlabeni inkosi yethu yayingumntu, waqala ukungcangcazela wathandabuza. Iyure yayifikile leyo intlawulelo kwakumele igqitywe. Ubuhlungu kakhulu umphefumlo wami usingise kufeni. Singafunda kumprofeti Isaya isahluko samashumi amahlanu nesithathu. Andizufunda kakhulu kodwa abanye kumele ngokunjalo ezinye izibhalo kumele zithethwe zifundwe. Kuisaya isahluko samashumi amahlanu nesithathu umqolo weshumi elinanye, ngokwaphuka komphefumlo wakhe wabona aneliswe, ngokwazi kwakhe umkhonzi wam olilungisa uya kugwebela abaninzi. Athwale yena izenzo zabo ezigwenxa. Ngako oko ndiya kumahlulela isahlulo nabakhulu, alabe nabanegunya ixhoba ngethuba lokuba ewuminyele umphefumlo wakhe, wavuma ukubalelwa kubaqiqi, akubona ukuba usithabathile phezu kwakhe isono sabaninzi, ebathandazele abaqiqi.
Is this not a precious and holy word of God? In our Lord it came to fulfillment.
Ingaba eli ayilolizwe elixabisekileyo elingcwele likaThixo kwaye kwinkosi yethu kwazaliseka. Hayi kuphela ukuba wahlangula abaninzi, kodwa kunjalo wena nam singakwazi ukuba sibe yinxalenye yalendimbane eyathengwayo yahlawulelwa kuKristu nguThixo. Kwindumiso isahluko sesibini sifunda ilizwi elimangalisa kakhulu elithi okunjalo lijongane kunye neindumiso isahluko sesibini umqolo wesixhenxe nesibhozo athi yena, ndiyakuvakalisa ummiselo. UYehova uthe kum, ungunyana wam wena, mna namhla ndikuzele. Cela kum, ndikunike iintlanga zibe lilifa lakho, iziphelo zehlabathi zibe zezakho. Hallelujah. Oh, singafunda namhla iziprofeti eziliqela kumnqophiso mdala sinibonise ukuba zizaliseke kanjani. Koze isahluko seshumi nesithathu umqolo weshumi nesine ndiya kubakhulula esandleni selabafileyo, ndiya kubahlawulela ndibakhulule kufeni. Ziphi na iindyikitya zakho kufa, iphi na imbubhiso yakho ngcwaba ukuzohlwaya kusithele emehlweni am. Suka ekufeni, ndiya kubahlangula kumandla esiyoko, ndiya kubakhupha. Ukuba ngoku ufunda phezulu kwimbali yokubethelela, ngoku sifumana ingqinelo ukuba kukudidi lwendlela emangalisa enjani apho la mazwi onke athe azaliseka xa iNkosi Yesu yafa emnqamlezweni eCalvary. Ngoko khona into ekhethekileyo eyenzekayo kuMateyu kusahluko samashumi amabini anesixhenxe umqolo wamashumi amane anesihlanu. Ngoku kwiyure yesithandathu bekhona ubumnyama kulo lonke wonke umhlaba kude kube iyure yethoba. Kwaye malunga neyure yethoba uYesu Kristu wakhala ngelizwi elikhulu wathi, Eloi, Eloi, lama sabakatani. Oko kuthetha ukuthi, Thixo wam, Thixo wam, undishiyelani na? Abanye babo, bama phaya, yakuva yathi, lo mntu ubiza uEliya. Wesuka wakitima kwa oko omnye kubo, wathabatha imfunxa, wayizalisa ngeviniga, wayifaka engcongolweni, wamseza.
Let us see whether Elijah will come to save him.
Batheke bona abanye, khawuyeke sibone ukuba uEliya uza kumsindisa na. Utheke uYesu ephinde wadanduluka ngezwi elikhulu wawukhupha umoya wakhe. Lasuka ikhuselo lengcwele lakrazuka kubini lithabathele phezulu ladalesa phantsi. Umhlaba wanyikima namawa acandeka. Namangcwaba avuleka zathi izidumbu ezininzi zabangcwele ababelele zavuka. Hallelujah. Makabongwe uThixo. Konke oku kuyinyaniso. Kwaye uvuko lokuqala nokutshintsha kuya kuba yinyaniso ngokufutshane nje. Baphuma emangcwabeni emva kovuka kwakhe. kwaye waya kumzi ongcwele wabonakala kwabaninzi. Ngoku ke kaloku umthethe likhulu nabo babelinda uYesu naye bakubona ukunyikima oko nezo zinto zenzekileyo boyika kakhulu besithi inyaniso lo ebengunyana kaThixo. Siyakukholwa ngenhliziyo zethu zonke kuKristu uThixo wenza isiqalo sendalo engcwele. Ngoko ke kubhaliwe kwisitshilelo isahluko sesithathu, mandikufunde ukuze nazi ukuba ayiyontetho nje kodwa kubhaliwe ngenyaniso. Isitshilelo isahluko sesithathu umqolo weshumi elinesine. Kwisithunywa sebandla laseLaodika bhala uthi ezinto ziyinyaniso utsho amen. Ithemba ingqina elithembekileyo eliyinyaniso ingqalo yayindalo kaThixo, hayi indalo ukuqala komhlaba kwehlabathi okanye kwezolonke kodwa ukuqala kwendalo kaThixo. UThixo ngokwakhe wazidalela umzimba wasemhlabeni wazibonakalalisa kuwo nangawo wenza isiqalo sendalo engcwele. Ngoku siza kuko konke emva koKristu uAdam wesibini njengoba sithi ngokwemvelo siza emva koAdam wokuqala. Ngoku ngako ukuzalwa ngokutsha siba ngonyana neentombi zikaThixo siba yinxalenye yendalo engcwele. Ukuba ubani ukuKristu usisidalwa esitsha okudala kudlule, yabonani zonke izinto zisuke zabantsha. UKristu inkosi yethu yayingqalo yale ndalo engcwele. Uye wafana ngendlela esiyo ukuze sikwazi ukufana ngendlela yiyo. UYohane ubhalile kwincwadi yokuqala kwisahluko sesithathu akukabonakali ke into esiya kuba yiyo kodwa xa athe wabonakala thina sofana naye kuba siyakumbona njengoko anjalo. Haleluya! Lena inyaniso eluqobo noba singaqondo okanye siqondi okakubalulekanga. Into ebalulekileyo le yokuba siyakholwa ngeentliziyo zethu zonke sikholwa ukuba uYesu Kristu ungowamazibulo phakathi kwabazalwana abaninzi kwaye thina sizelwe sikhawule sazalwa nguye kanye uThixo. Ngoko ke unokuthi emva kovuko lwakhe musa ukundichukumisa ngokuba andikanyuki. Emva koko uthi uthetha la mazwi amangalisayo kwivangeli kaYohane isahluko samashumi mabini, mhlawumbi sawulifunda ukunjalo ukuze bonke bazi, ngokunjalo nabo bangaqhelananga kakhulu neBhayibhile ukuba bathi ngokunjalo bazi ukuba kubhaliwe. Okubalulekileyo kuphela koku uba ndifumana izibhalo ngokukhawuleza. UJohane isahluko samashumi amabini umqolo weshumi nesithandathu athi uYesu kuye, Maria, wajika yena wathi kuye, Raponi, oko kukuthi mfundisi. Uthi uYesu kuye, ungandichukumisi, kuba andikanyuki ndiye kubawo. Ke yiyakubazalwane bam, yiyakubazalwane bam, ingaba ilo lizwe elimangalisayo na eli, yiyakubazalwane bam, uthi kubo, ndiye nyuka, ndiya kubawo. Kuyihlo, kuThixo wam, kuThixo wenu. Ngokunjalo, eli lilizwi likaThixo elingcwele. Oh, singavuya sibe njani ukuba asidingi ukuba sibe ngabantu bobunye, asidingi ukuba sibe ngabantu boThixo neziqo zithathu, ukuba sikholwa lonke ilizwi likaThixo ngenhliziyo zethu zonke kumxholo lo esiye sawunikwa ukuwo. Ingaba awuvuyi nangako oku? Bangaphi na abaziphatha kakubi izibhalo kuba befuna ukuba zithethe le nto bafuna ukuyithetha? Hayi, izibhalo azinakuthetha le nto wena okanye omnye umntu afuna ukuyithetha. Wena nam na wonke umntu kumele silunge ukuba sithethe le nto ethethwe sisibhalo. Kulapho ke kuphela apho yonke into ingolungelelwana. Abanye basenobunzima ukuba batsho uhaleluya no makabonga uThixo, kodwa obu bunzima buseza ukulungiswa. Oku ndiyakuxelela, uThixo uzawukwenza izinto ezinkulu kakhulu kumphefumlo wethu ukuba siya kuphakamisa igama lakhe. Akuyi kubakho enye indlela. Wonke umntu lo uThixo athe wazitshila kuye wazizukisa ebengenakwenza ngenye indlela, kodwa kunika igumbi kweli qula, anike umbulelo kuThixo wethu. Zintanda, ndingakuthanda ngokungcono ukuba sifunde inani lezibhalo elithi zonke zijongane novuko. Kuzawumela uba ndikhawulezise ngokuba kumele sithethe nangalo ubhaptizo lwamanzi. Ngokunjalo bakhona abalapha abathanda ukuba babhaptizwe. Mandifunde phaa kuLuka isahluko samashumi amabini anesine. KuLuka isahluko samashumi amabini anesine apha ithi, kutheni na nifuna ophilileyo kwabaphakathi kwabafileyo? Isamana kuthi, uba inkosi yethu yazitshila kwabangabayo emva kovuko lwayo. Akona mnye ongakholwayo owambonayo uYesu Kristu emva kovuko lwakhe. Inkosi yethu yaxela kwixa elingaphambili kuba kusakuba mzuzwana ukuba ihlabathi lingabi sanibona, kodwa nina niyakundibona. Kukuphela ngabanga bakhe abambonileyo, kuphela ngabanga bakhe abathe banamava ngaye bava ukuba wathetha kanjani. Baba namava ngazo iintliziyo zabo ngokuvulwa kwazo. Nokunjalo ukuba ukuqonda kwabo izibhalo kwathilwa kubo, babona ukuba wasiqhekeza kanjani na isonga. Zintanda, xa savuka noKristu ngoku indlebe zethu zokomoya namehlo ethu okomoya nenhliziyo zethu kumele ukuba zivuliwe ngoko siyamva ngoko siyayiva into umoya ayithethayo kuwo amabandla ngoko siyaqaphela imisebenzi yakhe namhla siyava sibone ukuba usiqhekeza kanjani sonke esiqhekezela thina ngokuhla nje siya kuqala ngokunjalo kwiyure ezilishumelinesine emva koko siya kuba nesidlo senkosi sangokuhlwa njengesikhumbuzo kuko oko inkosi yethu yakwenzela thina emnqamlezweni eCalvary. Abafundi balala noxa inkosi yabayalela ukuba balinde kunye naye kwaye uyazi ukuba umsindisi wethu wathini ekupheleni akenzi ngqwalasela uthi kuluka isahluko samashumi amabini anesibini kumqolo wamashumi amabini anesibhozo nina phakathi kwenu ndinjengomlungiselelo nina ke ningabo basoloko behleli nam ekulingweni kwam nam ndimisela ubukumkani nje ukuba ubawo endimisele mna ukuze nidle nisele esithebeni sam ebukumkanini bam nihlale ezitroneni nigweba izizwe ezilishumi elinazibini zakwaSirayeli kufanele uba wonke umntu ukuba athembeke enkosini ukuba ashiyeke ethembekile ukuba anyamezele kwiyure zezilingo kwaye siyabona apha into ayithembisileyo kwabangabakhe nditsho ukuba balawule kunye naye ngokunjalo apho singafunda ukuba siyakulawula siphathe kunye noKristu nje ngokumkani kwisitshilelo sahluko sokuqala sifunda okulandelayo isitshilelo isahluko sokuqala umqolo wesihlanu nakuYesu Kristu olingqina elithembekileyo owamazibulo kubo abafileyo umphathi wokumkani bomhlaba kulowo wasithandayo wasikhulula ezonweni zethu ngelile lakhe igazi wasenza okumkani nababingeleli kuye uThixo uyise forever and ever amen kuye makubekho uzuko namandla kuse emaphakadeni nasemaphakadeni amen emva koku itsho ngokunqalileyo thiyabonani uza namafu aye eyakumbona amehlo onke kwanabo bamhlabayo zaye ziya kumbambazela zonke izizwe zomhlaba ewe amen mna ndingu Alpha no Omega isiqalo nesiphelo itsho inkosi leyo ikhoyo yayikho izayo uSomandla ngaba lamazwi onke ayonto ebalulekileyo ewe yonke le ncwadi yincwadi ebalulekileyo ayikho into enokufaniswa nayo ayikho incwadi enokusazisa malunga noThixo necebo lakhe kodwa kuphela yile ncwadi kaThixo ngalonke ixesha xa senza uhambo luya kwaSirayeli kuyandongamela nje ukujonga phaa kwelathando kwelaadonga kumiwa kulo phaa kuthandazwayo uba kunjani iTora iyancanyiswa phayana ngendlela abayifunda ngayo ngako konke ukunyameka leyo amaJuda basagqutyuthelwe iintliziyo kangoko bezifunda izibhalo zikaMoses ngokunjalo bachukumisekile kwingaphakathi labo ngokuba uThixo uthe okwexeshana wabamisa ukuba anike thina igumbi ukuze sikwazi ukungena ngokuba kubhaliwe kumprofethi Isaya kwisahluko samashumi amane anethoba mhlawumbi umqolo wethoba wesibhozo okanye wethoba utsho uyehova ukuthi ngexesha elamkelekileyo ndikuphendule ndakunceda ngemini yosindiso ndiyakubumba ndikunika ukuba ube ngumnqophisi wabantu kuba ulimisilizwe ukuba wabe amanxuwa mhlawumbi mandiyifunde kakuhle kuIsaya isahluko samashumi amane anethoba umqolo wesithandathu uthi ke kuyinto elula ukuba ube ngumkhonzi kum wokumisa izizwe zakwayakobi ubuyise abalondolozo abakaSirayeli kananjalo ndiyakukwenza isikhanyiso seentlanga ukuba ube lusindiso lwam ude uze eziphelweni zehlabathi. Haleluya, makabonge uThixo kuwo wonke umbuzo. UThixo usinikele izwini lakhe impendulo onokubambelela kuyo. Ngokunjalo ngako oku siyavuya ngoku kumele nokuba siyathanda okanye asithandi njengokukhawuleza kumele sichukumise kumxholo wobhaptizo lwamanzi kwivangeli kaMateyu kwivangeli kaMarko kakuhle kakuhle ekupheleni kwazonke ivangeli inkosi inike umyalelo wokugqibela kwaye ukuba kushwangathelwe ngoku ke kokona kungcono oku ngoba wonke umntu kubavangeli uthe waphindaphinda indawo ethile yalo myalelo apha kuMateyu isahluko samashumi amabini anesibhozo ithi usuka pha kumqolo weshumi nesibhozo weza uYesu wathetha kubo esithi linikwe mna lonke igunya emazulwini nasehlabathini hambani ngoko niyokufundisa zonke iintlanga nibabhaptizela egameni loYise lonyana lomoya oyingcwele nibafundisa ukuba bazigcine zonke izinto endiniwisele umthetho ngazo. Niyabona mna ndinani yonke imihla kude kube sekupheliswweni kwephakade eli. Eli lizwi lingcwele kwaye liyinyaniso, ayifani nento nje eyongezelelweyo. Ukuba besingayi kuba naso esi sibhalo ngoko ke besingayikwazi nakanye ukuba kumele senze ntoni sineziphumo kunye nempendulo nokuthwala umyalelo ongcwele. Kumele nje kuqondwe ngendlela eyiyo kwaye siyakholwa ukuba abafundi bakuqona ngendlela elungileyo ngokuba zange babe neleta kuphela kodwa isitshilelo somoya oyingcwele. UPetros wayephaya xa oku kwathethwayo kwaye xa wathi ngoku kwakumele athethe ngomhla wePentecost eqhutywa ngumoya oyingcwele wabiza wavakalisa ebantwini lamazwi alandelayo izenzo sahluko sesibini umqolo wamashumi amathathu anesibhozo ngoko wathi uPetros kubo guqukani nibhaptizwe nonke ngabanye egameni lika Yesu Kristu ukuze nixolelwe izono namkele isipho somoya oyingcwele. Oku akuchasenanga nakanye. Ngokuchasene noko ke enye isisombululo nokwenziwa koko bekuthethiwe ngaphambili. Ewe ngokunjalo kubhaliwe kahle kahle ithi hambani ngoko niyokufundisa zonke izizwe nibabhaptiza egameni loyise. Ngubani igama loyise? UYesu uthe, mna ndize egameni likabawo, anindamkeli. Xa omnye athe oweza ngelelakhe igama, nguye eniyakumamkela. Kwaye ndiyanixela namhla, ngokukhulekileyo nangokuphandle. Nabani na ongalamkeliyo aze alamkele igama lonyana kaThixo nesitshilelo sikaYesu Kristu afumane isisombululo seliqashiso lukaThixo, uya kukholwa umchasi mKristu emlandela kwaye uya kwenza konke oko bakwenzayo kusukela ekuqaleni kuya ekupheleni. Mhlawumbi angeni apha ngoku kodwa kuso esi sibhalo kwenziwa uluhlu kolo luhlu ekuthe kwenzeka izinto ezimanyukunyezi. Abanye bayakwazi oko kumava abo abuhlungu. Inkosi yethu yayingenamdla kumgaqo. Inkosi yethu yayinomdla ekufihleni imfihlelo apha ukuze ithilwe kuphela kubo abo bakokelwa ngumoya oyingcwele kuyo yonke inyaniso. Kungenjalo wonke umntu ebeza kuyazi kwaye wonke umntu ebeza ukwazi ukwenza ngokokungaqondi kwabo kwaye kungasekho sithilelo somoya esiya kufuneka. Uyayibona? Ilula kakhulu. Umbuzo wokuqala lo ekumele sizibuze wona ngolokuba ngubani igama loyise lonyana lomoya oyingcwele ngokuba siya kubhaptiza egameni kwaye abantu benza umgaqo kulondo uluhlu kwaye igama lingabizwa nakanye ngoku abenzi into inkosi eyithethileyo kodwa bashiyeka besibumnyameni ngaloo nto kwaye ukukhanya okubengezelayo kwevangeli kaYesu Kristu akuzange kukhanye kubo. Uyayibona zintanda? Ukuba kutshiliwe kuthi ngomoya kaThixo ngoko nantsi into kwaye singanzinyeli ukuba siqonde uba kutheni abanye bengenakuqonda bengenakukubona. Kodwa ngokunjalo ke siyakholwa ukuba inkosi iyakutshila kubo bonke abaza kuye. Akukho namnye oyawushiyeke sebumnyameni kodwa bonke baya kufumana ukukhanya kobomi ngalubabalo. Inkosi yethu yakuthetha ngolo hlobo, lo ondilandelayo nantsi imeko, lo ondilandelayo itsho inkosi akayi kushiyeka esebumnyameni kodwa unokukhanya kobomi. Sukela ba ibandla langaphambili lafunyanwa, akukho zintsana ezafefwayo kolu luhlu sonke esilwaziyo kodwa kuqala yivangeli kaYesu Kristu lo owabethelelwayo mele ishunyayelwe bonke abakwamkeleyo ngokholo baze bangamakholwa kuYesu Kristu bayazivumela ukuba babhaptizwe. Mandinifundele ukusuka kuMarko sahluko seshumene sithandathu bhalwe ngokucacileyo apha kuMarko sahluko seshumene sithandathu umqolo weshumene sithandathu lo ukholiweyo wabhaptizwa uwosindiswa ke yena ongakholwanga uyokwetshwa. Ukholo luqobo olufunekayo lobhaptizo lwesibhalo. Kuphela lo ukholwayo ukuba uYesu Kristu njengonyana kaThixo emnqamlezweni eCalvary wanikela ngegazi lakhe nobomi ngenxa yokucamagushelo lwethu, ngenxa yoxolelo lwethu, ngenxa yentlawulelo yethu, angakwazi ukuthi ngoko enze umnqophiso wesazela esilungileyo kunye noThixo. UPaulus ucacisile kwabaseRoma kwisahluko sesithandathu ngamazwi alandelayo. KwabaseRoma isahluko sesithandathu usuka umqolo wesihlanu. Kuba xa similiselwe kuye ngentsobi yokufa kwakhe, somiliselwa kuye nangeyokuvuka kwakhe. Kodwa ngaphambi koko benifuna ufunda umqolo wesithathu kuqala. Anazi na ukuba thina sonke sabhaptizelwayo kuKristu Yesu, sabhaptizelwa ekufeni kwakhe. Okufanayo siyakufumana kuzo zonke ezinye izibhalo. Incwadi yezenzo unyuka ukuya kwileta kwabasefilipi kuzenzo isahluko seshumene nethoba apha siyafunda umqolo wesihlanu nowesithandathu. Bevile ke babhaptizelwa egameni lenkosi uYesu. Uthe uPaulus akubeka izandla phezu kwabo, wehla umoya oyingcwele phezu kwabo, baye bethetha ngelwimi beprofeta. Aye ke amadoda lawo ewonke engathi alishumi elinamabini, nokuba lishumi elinamabini, noba likhulu elinamashumi amabini, noba mnye, noba liwaka, kuThixo inani alikhathali. Singakufunda kuzenzo isahluko sesibini umqolo wamashumi amathathu anethoba kuba idinga likuni nakubantwana benu nakubo bonke abakude inkosi esaya kubabiza. Ukuba ukubizile wandibiza nam uba sibe inxalenye yebandla lakhe, hayi kuba sibe inxalenye yebandla. Ngoko kukholwe namhla ukuba bonke abayinxalenye yebandla lakhe kubo izithembiso zezabo zonke athe wazinika elizwini lakhe kwibandla lakhe. Kodwa kuzo zonke izithembiso zininzi sinye kuphela esibiza ukuba sisithembiso sikayise. Linda eYerusalem nide namkele isithembiso soyise. Kuluka isahluko samashumi amabini anesine mhlawumbi umqolo wamashumi amane anesibhozo nanethoba izenzo sahlo sokuqala Nkolo Islan, ukuya kwesithandathu nemazwi alandelayo. Sinye kuphela isithembiso esibizwa ngokuba sisithembiso soyise. Esiseso kugcwaliswa ngomoya ongcwele ukuze sikwazi ukukhala sithi Abba bawo. Inkosi yethu ithi ndinyuka ndiya kubawo wam, kubawo wenu, kuThixo wam nakuThixo wenu. Emva koku uthi lindani nide namkele isithembiso soyise. Ngoku isithembiso soyise sesabantwana bakhe bonke. Haleluya, makabonge uThixo. O bantwana bakaThixo, siphila phantsi kwamalungelo ethu esawanikwa nguThixo. Lilungelo lethu kwayinyweba yethu ukuba sithathe okuma, samkele, sibe namava ngako oko uThixo athe wasithembisa kona njengawunyana bakhe neentombi kwayanga apha kule Pasika. IPentecost emangalisayo ingathabatha indawo. Amandla omtyholi aqhawukile. UYesu Kristu ungumeyisi kubo ubomi bakho nakubomi bam, kubomi bawo bonke abo bangabakhe, abo wabathenga ngexabiso elikhulu. Zintanda, sichukumisekile. Injalo loo nto, kodwa sinesizathu sonke soba sichukunyiswe. Haleluya! Udumo nembeko malubekho kuThixo wethu. Ndiyathemba ukuba akhange sishunyelwe ekufeni, kodwa usitshunyelwe ukuba size siphile. Inkosi yethu ithe ndiyaphila kwaye ndiyakuphila nani. Uthe amazwi endiwathethayo kuni angumoya abubomi, kwaye oku asikholwa kuphela, kodwa oku singaba namava ngako. Ngoku kubhekisele kubo bonke abangathandi ukuba babhaptizwe, ndiyacela qondani oku. Anenzwanga ilungu lebandla ngobhaptizo. Ubhaptizo kukungqina ukuba uyamkele, umamkele uYesu Kristu, ukuba uyakholwa ngentliziyo yakho yonke ukuba ityala lakho nesono siqanyagushelwe kwaye sixolelwe. Ubhaptizo lunyathelo lokholo kunye nelokuthobeka okusikufundile kuMarko sahlo seshumene sithandathu. Lo okholiweyo waze wabhaptizwa wosindiswa. Nam ngokunjalo azange ndanxulumanisa nanye into ebalulekileyo nobhaptizo lwamanzi. Ndisoloko ndibona nje elinyathelo lokuthobeka nelokholo, kodwa azange okunjalo kumele ndithi abantu abaza kum baze bangqina ukuba ngethuba lobhaptizo lwamanzi kubo mbabo ngenyaniso utshintsho lwenzeka, kwaye khona into eyenzekayo kubo nangabo ngokuqinisekileyo bakukholwa. Ngokunjalo injalo kwingesidlo senkosi sangokuhlwa, sisidlo sesikhumbuzo. Kwaye bangaphi abantu abaphiliswayo, bangaphi abasikelelekayo? Xa sibeka zonke iintliziyo zethu kuyo sithi Nkosi, ngoku ndiya emanzini kunye nawe, ngako ukuthobela ilizwi lakho, ukwenza umnqophiso wesazela esilungileyo kunye nawe. Ngoko khona into eza ukwenzeka. UThixo uyaphendula nditsho namhla, uyasikelela nditsho namhla, uyahlangula, uyaphilisa, unguye izolo namhla kude kuse nakuwe kuwo amaphakade. Zintanda, ihlabathi kumele ushiye ngasemva, awunawukwazi ukulitsala kunye nawe use ezukweni. Zonke iziqhelo ezingeyonxalenye yobomi bemvelo, zonke izibophelelo nokuba ingayintoni na, wonke umntu uyazi ngokwakhe ngokungcono. Yonke into kumele ishiywe ngasemva, kumele iziswe phansi komnqamlezo, intlawulelo epheleleyo, ukwahlula okupheleleyo kwako oko kungaveli kuThixo. Oku kuya kuba yintetho yethu yokholo. Emva koko yonke ingxaki iphelile. Ngamanye amaxesha ludabi, ngamanye amaxesha ngokunjalo kukuphumla. Kodwa ukuba ukufuna ngenhliziyo yakho yonke uthi, Nkosi, mna ndisendaweni enye kodwa wena ukho kwiindawo zonke, ndithathe uphumelelise umsebenzi wakho ngaphakathi kum ngesaquphe, intlawulelo, ukuhlangulwa, inkululeko. Emva koko uzawuba ngumntu ovuyayo, awuyi kuba likhoboka nakanye. Ngoko uzawuye kukulawulwa kodwa uyazilawula kuzo zonke izinto ezikulawulayo. Ngoko uzawukuba nazo phantsi kolawulo lwakho, imini entsha ikhanye kuwe, ubomi obutsha unikiwe kuwe, ubomi obungcwele ngaye uKristu. Ukutya nokusela kuyaqhubeka kodwa hayi ukunxila nokujuxuza. Ngoku ezinye izinto zingadweliswa apha. Thina njengabantwana bakaThixo siyazi ukuba umoya kaThixo uyaguquka esonweni. Yonke into engenakuma imihlaba yayo phambi koThixo. Ngako oku umoya ongcwele uyasiguqula. Yindlela iNkosi yethu yakuthetha ngako, ndiyakuthuma, ndinithumelela umoya wenyaniso, kwaye xa uzile uya kusigweba ihlabathi ngesono nangobulungisa nangawumgwebo. Hayi umshumayeli kodwa umoya oyingcwele uthatha ilizwi likaThixo aze aguqule abantu phantsi kokuvakala kwelizwi likaThixo. Asidingi iinguquko ezenziwe ngabantu kodwa uguquka okungcwele, ukuba abantu bamkele ubomi obutsha obuvela kuThixo. Ngoku nje izibhalo ezimbini ngobhaptizo, izenzo isahluko seshumi umqolo wamashumi amane anesibhozo wamisa ukuthi mababhaptizelwe egameni leNkosi uYesu. Enye elandelayo izenzo isahluko sesibhozo umqolo weshumi nesihlanu abathi bona bakuhla babathandazela ukuba bamkele umoya oyingcwele kuba ebengekaweli namnye kubo, babebhaptizelwe nje kodwa egameni leNkosi uYesu. Olu lubhaptizo lwamanzi esilishumayelayo apha ngendlela yeBhayibhile, sisazi ukuba sithwala umyalelo omkhulu weNkosi yethu nomsindisi ngalo. sithe saqaphela ukuba uThixo uzithilile kumnqophiso omtsha ezulwini njengoyise emhlabeni kunyana nangaphakathi kuthi ngomoya oyingcwele. Kwigama elinye elingcwele, uYesu, 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 elona gama limnandi endilaziyo, ligcwalisa konke unxano lwam, lindigcina ndicula njengoba ndihamba. Ngoku, ngubani na igama loyise, lonyana, nelomoya oyingcwele? UYesu, haleluya, makabongwe uThixo, Nkosi uYesu Kristu, uImanueli, uThixo enathi. Ilula kakhulu. Nje ukuba isithathu siphindaphinde kathathu lingana netoba, ngoko ithi apha, ngubani igama? Impendulo ithi, yiNkosi uYesu Kristu. Sithemba ukuba bonke baqondile kude kube lapha. Kwaye uyazi ukuba wena uthanda ukubhaptizelwa enini na namhlanje, kumalunga nantoni. Ungabi sajonga ngasemva nakanye, jonga kulowo bambethelelayo, lowo phayo ngenxa yakho, lo wakuhlangulayo wakuthenga. Wena ulubango lwakhe. INkosi ithe, ndikuhlangulile ningabam. Haleluya. Makabongwe uThixo. Ndingakuthanda ngokungcono uba ndicula iculo ngokwelithi hlengiwe, ingaba ndinjalo na, njengeculo lesijamani lisitsho hlengiwe ngegazi lomsindisi. Emva koko siyakuthandaza, ingaba ulifumene Mzanu Rus, ndumiso nombulelo kuyo iNkosi ngokunjalo nakumaculo. UThixo uyathetha nathi. Amakhulu amabini anamashumi amabini anethoba, sicule ngokwenhliziyo zethu zonke. Amakhulu amabini anamashumi amabini anethoba, kodwa inyaniso ngenhliziyo yakho yonke. Amakhulu amabini anamashumi amabini anethoba. Sengiwe limnandile lisi, sengiwe ngekazi lempahana, sengiwe ngamusa nota ando, sengenziwe sangama ngumtana, sengiwe we sengiwe ngekazi lempana, sengiwe sengenziwe sangaba ngumntwana, sengiwe uyekintokozo ulimi lungepi mise helelo kengi kuzaye ntizwe heni kumnandi kumnandi ikwele kengi we sengiwe ngamazi lempana, sengiwe sengenziwe sangaba ngumntwana, ngimkhumbulu Jesu umhlengi, ngimkhumbu lamalanga onke ngihuba ngihambe ndlele enini zinsuku so hlengiwe hlengi we hlengi we hlengiwe ngekasile mpana hlengi we hlengi we sengenziwe sengaba ngumntana ngiyazi ngombona masinya ishilo kanjalo inkosi nxa ese lilanda iba handa oyeka bukhulu bukhosi hlengi we hlengi we hlengiwe ngekazile mpa hanna hlengi we hlengi we sengenziwe sengaba ngumntwana ngiyazi ngombona masinya ishilo kanjalo inkosi nxa ese lilanda iba handla uyeka bukhulu bukhosi hlengi we hlengi we hlengiwe ngekasile mpana hlengi we hlengi we sengenziwe sengaba ngumntwana ngiyazi ngombona nemqhele eyiba bekele abayo isowa qhelisa maqhawe ngosuko lukhulo lusa yohlengi wehlengi wehlengiwe ngekasile mpa anahlengi wehlengi we sengenziwe ngaba ngumntwana hlengi we hlengi we hlengiwe ngekasile mpana hlengi we hlengi we sengenziwe ngaba ngumntwana.
Sifuna ukuthoba iintloko zethu sijongane nenyaniso ezingcwele kuyo yonke into, into ezengesono evela kuSathane isa kuthi nento kumele sijongane nayo. Sifuna ujonga kude kuyo. Emva kwawo konke yena ngummangaleli wabazalwane. Okuqala wenza ukungaphumli kwaye uzisa ingxaki. Emva kwako konke akhomba umnwe wakhe kuthi asimangalele. Sinomlamlelo othembekileyo othingelelakhe igazi wangena kwingcwele kangcwele ukuba ayizise apho phambi kwetroni yobabalo phezu kwesibingelelo. Igazi loxolelaniso, igazi elingcwele liyasithethelela namhlanje, liyasixhobisa. Haleluya. Liyasixhobisa. Amen.
Amen.
Indumiso nembeko ibekho kuyo iNkosi. Masingajongi ngemva, asinakujonga ngasemva. Ngexesha elinye kumele sihambele phambili. Mele senze oko uPaulus wakuthethayo kwabaseFilipi uba silibala okusemva siqunele kwizinto eziziphambi kwethu. Sigcina siqaphele, sicinezela sisiya phambili ngokuba singaba kaKristu. Bathandekayo, imisebenzi yomtyholi itshatyalalisiwe kwaye umsebenzi kaThixo uthe wamiselwa. Imini yosindiso iye yakhanya kuthi, unyaka wentlokoma, unyaka apho wonke umntu angakhululwa, hayi unyaka oneentsuku ezingamakhulu amathathu anamashumi amathandathu anesihlanu entsuku, nyaka kaThixo wentlokoma. Oh, mayibongwe idunyiswe igama lenkosi. Umsindisi wethu uthe kuluka isahluko sesini, namhla isisibhalo sizalisekile phambi kwamehlo enu. Moya wenkosi uphezu kwam uba ndivakalise iindaba ezilungileyo kumahlwempu, ndivakalise intlawulelo kubakhonkxwa nokubona kwabazimfama, uvakalisa unyaka owamkelekileyo wenkosi. Oh Thixo, siyakubulela sisonke ukuba sukela emnqamlezweni eCalvary, imini yosindiso xesha elamkeleke kakuhle lithela dubula. Ngokufutshane, iyakufikela ekupheleni kwakho ngokubiza abokugqibela. Yangabangeza ngoku, bize ngamnye olapha namhla ukuze kungabikho namnye ekumele amke apha engakhange aphumelelise nanye into. Nkosi, ngumthandazo wethu lo egameni likaYesu.